bedroom.
Kana runda jabaka kisonga na idha. Namtaji taji utadhani my pal. Na mamunju mingi mingi utadhani my girl. Nisha dara dara turiju niko I tag off. Anahaga bigi mina feel kwe smash. Nimetinga mjulu bank anadai to my cash. Nimegiza till the end yue kose nime crash. Nimebigi kwenye bed amen confuse na mash. Kiki tiktok budajiki hiyo dhuda. Najibeba kitubwa kujaya punda. Bazeng bazeng sida eko pipes. Neki dinda adeki basi tumia to pipes. Naka server eko roti na ndani ya kito. Joki ponda lipido na kwa nalia tuki soza. Chiza chini chiza low now. Siti heki doba na haiko slow. Wala siye magoka. Shika shika jaba na uchane vas vas. Chuma chuma shada na chain puff puss. Seti seti wada na day tumbla. Shika shika jaba na uchane vas vas yeah. Kana runda jaba kakisonga na idha. Na mtachi tachi utadhani my pal. Na mamunju mingi mingi utadhani my girl. Nisha dara dara turiju niko I tag off. Wabaroda Mimoko wa lende wa makoro. Mimoko kibende wa mahaga. Dondo senizo tako na kakijipa. Tuambo kikatanisha, katanisha. Tuambo kikatanisha, katanisha. Tuambo kikatanisha, katanisha. Tuambo kikatanisha, katanisha. Tuambo kikatanisha.
Wakitalk nina move wana GWST2. Nina piga vitu true tena zile quality. On the mic nina speed to the east get this. Hii muziki zela zima uke piga weke dina chana vas. Kali kali na chapan tuwa meti na hapa nina saka mali na sifati yo kiki. Cheki mbulu mambanga na choza kama mi. Kataka ataka wabana kama umefeel.
Shika shika jaba na uchane vas vas. Chuma chuma shada na chain puff puss. Seti seti wada na day tumbler. Shika shika jaba na uchane vas vas yeah. Wabaroda zime moko lenje wa makoro. Zime moko kibenje wa mahaga. Dondo sini izo tako na kakijipa. Toa mbuki katanisha, katanisha.
Gamboto na kiondo kukonfirm hiyo luku mandom full kondo. Zimengoja wakubuku mamble na wasoro. Na wachanga mabubu si cheki na you know. Ninakulanga mdudu.